radio yijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanugezwaho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro agasaro kaburaga kimaze kogera twatangiye duhuza imiryango y'abanyarwanda ariko kubera ko ijwi ry'Amerika ivuga mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro agasaro kaburaga nini cy'abarundi uyu munsi turakomeza guha ijambo abashakisha babo ku nshuro ya kabiri kuva iki kiganiro gitangiye turahuza umwana n'ababyeyi be nyuma y'amasaha 48 gusa aje mu kiganiro by'umwihariko turagura amarembo tujya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo naho abatwumva babashakisha babo turabaha ijambo mu Rwanda ndaha ijambo umwana ushakisha umubyeyi wabwiwe ko yagiye mu ngabo z'umwe mu mitwe irwanya u Rwanda FDLR umwana aramuhamagarira gutaha
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kinegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe rero
Uwa mbere nakira nini yo nizigiye Jafari atuye mu Burundi mu ntara ya Muyinga muri komine Giteranyi umutumba wa Karubunda arashaka ababyeyi be bamaze imyaka 14 batandukanye muri Tanzania.
Kibazo kinzanye ngaha muri iki kiganiro nuko naboranye n'ababyeyi banje nkaba nari navukiye mu nkambi bita mu nkambi ya Kanembwa.
Iyo nkambi ya Kanembwa iba hehe?
Iri muri Tanzania.
Hari muhe mwaka uvuka?
Nje mvuka hari mu mwaka 1998.
Yego.
Niyo navukiye ngiye kuvuka rero turaguma ngaho onye ama tuza gutahana na ntuze ya nasokuru wanje yabyara nyine papa.
Yego.
Ama maze kuvayo abavyeyi nabo ndabasigayo. Ndagiye kuvayo ofise imyaka 9. Ama tumaze kubasigayo baragira barambare ati genda mugende nasokuru wawe tuzoza ama ndarinda yuko bazoza ndabura sokuru arapfa. Amaze gupfa nyene sigara nderewe nyene ngaha n'abashangazi banje. Ama jewe mvamo muri 2015 mvamo subira kandi mu ntuze ya muri gwa ruhungo subira mu ntuze ya mu nkambi kandi shikira mu nkambi ya Nduta sikiye mu nkambi ya Nduta baranyakira ama niho twaza guhura rero na mwene wabo kwa se wabo mwene wabo na papa wo mwa se wabo gusa fase urumva ntibavukana ama tumaze kubonana acyarambara yuko we ngo bigeze kuvugana amuherezi ya adresse iyo adresse yacarayima nanje kugira nzoze ndabaza bukebuke gusa inamba ziwe ntazo yarafise kugira zime gusa yari wewe yari yarambiye yuko bigeze kuvugana
kugira ngo byumvikane papa wawe na mama wawe wasubiye muri Tanzania usanga baragiye barahavuye bari mu kindi gihugu
niko byagenze
hanyuma uwo mwavuganye yakubwiye ko bagiye
yambare yuko ngo ari muri America aho hano nyine bita Kentucky nukuvuga iyo adresse nyine nago iyo adresse niyo yaciye ampereza we nyene bavugana yuko ariko yamubwiye yuko ari yari
ntabwo yigeze amuha telefone bavuganiragaho
oya telefone ashobora kuba yayimuhaye gusa mu ico gihe ntayo namubajije we yampaye adresse yonyene kubera yambare yuko bigeze kuvugana aramuhereza iyo adresse
none se Jafari papa wawe kugira ngo akureke usubire mu Burundi wenyine harabandi bana barumuna bawe cyangwa bakuru bawe warufite
oya sinari ifise bakuru banje nayo ifise ubwo mutoyi wanje gusa wewe yari umwe mwico gihe
we barasigaranye
barasigaranye umukobwa wewe kuba yari mutoyi
ku buryo bashobora kuba barajyanye muri America warufite imyaka 9 izina rya mushiki wawe uraryibuka
nibuka rimwe gusa
yitwa nde
yitwa Maria
naho papa wawe yitwa nde
Itwa Chizara Gisarasi.
Naho mama wawe?
Itwa Nibizi Pascazia.
Nabo bakomokaga mu ntara ya Muyinga?
Oya jewe ngaha mu ntara ya Muyinga kwabaye kuyimuka sawa sawa amavuko neza hari mu cyankuzo komine cyankuzo nyene.
Abo bashangazi bakurera nabo muri cyankuzo cyangwa sinabi Muyinga abo bavandimwe ababyeyi bandi bakureze sokuru amazi kwitaba Imana na bakomoka hebo
nabo akomoka mucanguzo nyereje ko kwabaye kuva yo gusa nimuka nda mvayo nza kwimukira no muyinga.
Wigeze utekereza ku mpamvu ishobora kuba yaratumye papa wawe ataragushatse atarigeze ashaka kumenya makuru yawe?
Narabyumviriye gose gushika n'ubu gusa nabije ku bwanje naciye niyumvira yuko nyine ari ukumbura yoba yarampize arandondera arambura. Nicyo gicuma nanjye nashatse nyine maze kuronka kubera je nakunda kumviriza bino biganiro nyine.
Yego.
Nicyo gicuma naciye ngira ndabatabaza mwebwe nyine kugira numve icyo mwofashamo. Yego.
Icyo twagufasha ni ukukuronderera ni ugushakishiriza uyu mupapa wawe nk'uko bivuga ashobora kuba nawe atazi irengero ryawe, ariko se abo bene wabo bari i Burundi ari abari Cyankuzo ntabwo bajya bavuga nabo, ntabwo azi ko bariho, yaragiye ntiyareba inyuma, ntabwo ntababyeyi akihafite
uretse wonye yampaye adresse gusa tukiri muri Tanzania nyene igihe duhunze ubugira kabiri muri 2015. Uretse wonye nawe no kwa se wabo ntibavukana mu nda, no kwa se wabase baravukana, ubundi uwo bavukana wewe ari Tanzania, wewe yagiye Tanzania, sinzi ko bavugana nawe, nituvugana kuko sinzi yaherereye, ntani nomero zabo ofisi.
Nkuko rero wabivugaga, umubyeyi wawe ashobora kuba atazi ahuri kubera imidugararo yakunze kuba mu gihugu cyawe, mugahunguka mugahunga, ashobora kuba atazi aho bene wabo bari, ashobora kuba gushakisha nawe ku buryo nitumubona tuzamenya icyo atekereza, azatubwira niba nawe yagushakaga, hanyuma tugufashe tubahuze. Ndakwizeza yuko ngiye gushakishiriza aho utekereza ko ashobora kuba ari, hanyuma ningira icyo menya nzahita nkubwira. Niba papa wawe akumva kiza Ladislas akaba akumva muri kano kanya, ijwi rya Amerika birumvikana naho ari irahagera, niba kumva muri kano kanya mubwire ikintu kikuri ku mutima, mubwire imyaka ufite, aho ugeze, icyo ukora, icyo ushaka kumubwira. Nguhaye akanya Jafari, rwose andikira papa wawe ibaruwa y'urukundo.
Ego, icyo nashaka kumubwira, nashaka namubwire yuko jewe nyine niyo nivugiye Jafari, ndahari ati ntacyo nabaye, nubwo ndacyahari, namba nyumva amenye yuko ndahari, nashaka yuko tuhora nawe tukavugana. Ati uko ndabakumbuye cyane, ikintu ze gihe ni kinini ya cyane, atubunye ubunye narubatse no kubaka nanje ubunye, ndafise intuze naramuzaniye mukazana. Ati turabyaye n'ubwana bubiri, ati nubwo nkiri muto nyine nashatse nk'indi muto, gusa nyine ntako ndi byari kugenda nyine byarabaye. Ati ibyo byose nashaka babimenye, niyabyumva yumve yuko je nakuze, je umwana wiwe duherukana afise imyaka 9.
Jafari, urakoze cyane kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kabura gushakisha papa wawe ndetse na mama wawe na mushiki wawe uzi gusa ku izina rya Maria. Bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, waba uzi umurundi witwa Kiza Ladislas ushobora kuba atuye muri leta ya Kentucky, mu gihe tugitegereje kuhamagara no gushakisha kuri adresi dutekereza ko ariho nawe yaduhamagara tukamuhuza n'umwana we. Niyo nizigiye Jafari batandukaniye muri Tanzania, afite imyaka 9 gusa. Ni hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Jafari, niyo nizigiye, ngaho rero ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro y'Imana.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Nkuko nari maze kubyizeza, niyo nizigiye Jafari mfatanije na bagenzi banjye hano ku ijwi rya Amerika, kandi tubifashijwemo n'Abarundi batuye muri Amerika, ababyeyi be nabasanze muri leta ya Kentucky mu mujyi wa Louisville. Uwa mbere navuganye nawe ni papa we Kiza Ladislas. Uwo umwana koko ari umwana ufite wasubiye Burundi avuye muri Tanzania
ego ari umwana yitwa Jafari
yego
ya mugende yagiye ndiko na sekuru wiwe nande isiku naza aha Amerika nabanje guca mu makambi menshi navuye Kanembwa
yego
ninjira nanihiye Induta Induta nahamaze umwaka n'amezi indwi napfuye Induta ninjira Mutabira Mutabira nahamaze imyaka itanu aya napfuye nanihi Mutabira ninjira Nyarugusu Nyarugusu nahamaze imyaka indwi
imyaka ni myinshi wanyuze mu nkambi nyinshi
ni myinshi cyane rwose iyo myaka indwi rero haciye hapfamwo Imana irambonekera nkabona ifomu iragira baraje kugira ngo bamhoje kubyo baronzane ino Amerika ibintu byaciye kure cyane kugashike ngaha
yego
niko Imana kweri yarangiriye ubuntu Imana ikora ibyayo ndashika ngaha muri Kentucky nashitse ngaha mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'indwi kweri uyu mwana kweri ndamuzi kweri kabisa yitwa Jafari
yego none se wari uzi yuko akiriho
je kandi ntabwo nzi yuko ariho none Imana kweri yoba igize ubuntu kweri ubwo tubonane nawe
ndakubwiza ukuri rwose umwana wawe ndamufite aho ari ndahazi yarampamagaye twaravuganye ndetse n'ubungubu ubishatse na gushyiriraho ijwi rye ukumva uko akubwira ukuntu agushaka yitwa niyo nizigiye Jafari
kabisa
ntabwo aruzi ko akiriho
oya kuko imyaka ni myinshi cyane kweri tutavugana tutabasatana inkuru ziwe ego kweri kabisa
hanyuma na papa wawe ntabwo aruzi ko yitabye Imana
papa wanje barambiye nagize kumva yuko yapfuye kweri kabisa ibyo bintu nabyumvishije ko papa yapfuye lakini sibyo nabonye oya
noneho urifuza ko umwana muhamagara mukavugana
jewe ngenda byifuza kabisa kweri ntakunubyanka
ubishatse na kumvisha akantu gatoya uko akuvugisha n'icyo ashaka
ego icyo nashaka kumubwira nashaka namubwire yuko jewe nye niyo nizugiye Jafari ati ndahari ati ntacyo nabaye nubwo ndacyahari namba nyumva amenye yuko ndahari nashaka yuko tuhora nawe tukavugana ati uko ndabakumbuye cyane ikintu ze igihe ni kininiya cyane atubunye ubunye narubatse no kubaka nanjye ubunye ndafise ntuze naramuzaniye mukazana ati turabyaye n'ubwana bubiri ati nubwo nkiri muto nyine nashatse nk'indi muto gusa nyine nako ndizari kugenda nyine byarabaye ati byo byose nashaka babimenye niyabyumva yumve yuko je nakuze je umwana wiwe naduheruka nafise imyaka icyenda
wamwumvise umwana wawe iryo jwi riravuguka ryumva ukumva ku mutima rakubwiye ngo ndi umwana wawe ukuwuhamagara ugushaka
yego niwe kabisa kabisa
none urumva umeze ute mbwira uri hano nawe mu kiganiro gasoro kaburaga mbwira uko wumva ku mutima wawe nk'umubyeyi urumva umeze ute
jewe kweri ku gasaro kweri kasa kweri numva merewe neza kuko numvishije umwana wanjye kweri nisa gutiyiwe gusa nishije numva ndemutse ni ku mutima na navuga yuko yoba atakiriho ego kweri kabisa
niba ufite akanya gato unyemerere mushake hanyuma muhamagare agusuhuze hanyuma mbahe nimero kugira ngo mushobore kuvugana
sawa kabisa urakoze cyane
ariko nagira ngo nkubaze yambwiye urukundo rukomeye yibuka na mama we muri kungaho ngaho nagira ngo musuhuze mubaze uko nawe amerewe mu mutima kumva ko umwana we ari amahoro
ariho
alo
alo
nabugize mu fasoni amakuru ni meza ni Venuste Nshimimana hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika navuganaga n'umutware wanyu mubwira ko umwana wanyu umuhungu wanyu Jafanyuni zigi yaje hano ku ijwi rya Amerika tubwira ati muzamfashe kubona ababyeyi banje tumaze imyaka myinshi twaratandukanye none rero papa we namwumvishije ijwi ry'umwana we aramumenya ndahamya yuko yakubwiye yuko umwana wanyu ariho nagira ngo nkubaze nk'umubyeyi umaze kumva amakuru yuko umwana wawe ariho urumva umeze ute mubyeyi
sindi kumva bitahura ariko
nibyo birumvikana
ndashaka kubimenya neza ntabwo ndiko sindi ko ndabyumva neza
ntabwo urimo urabyumva neza uragira ngo nkumvise ijwi rye
naburanye n'ababyeyi banje nkaba nari navukiye mu nkambi bita mu nkambi ya Kanembwa
iyo nkambi ya Kanembwa iba hehe
iri muri Tanzania
hari muhe mwakuvuka
nje mvuka hari mu mwaka 1998 niyo navukiye ngiye kuvuka rero turaguma ngaho unye ama tuza gutahana na ntuze ya nasokuru wanje yabyaranye ne papa
yego
ama maze kuvayo ababyeyi nabo ndabasigayo maze kubasigayo nabo ndaza turabana na ntuze yakobera je nagiye kuvayo ofise imyaka 9
urumva uko uwo mwana bivuga noneho urasobanukiwe
neza cyane
uramwibutse ni umuhungu wawe Jafari
ndazibuka afite abana babiri
yego none nakubazaga nti nk'umubyeyi nk'ubu urumva umeze ute kumva ku mwana wawe yakuze arabashaka rwose mbwira urumva umeze ute muri kano kanya
ndanezerewe cyane gusa nyine nari nabuze ngene ndabigenza ngo sinzi hari abantu twa twavuganye ndavuga ngo barambaza ngo nta kuntu wabigenza ngo baze ariko ndavuga ngo nje nta bushobozi ifite kuntuboza hano kuko yarashatse afite abana babiri afite abuzukuru babiri abana babiri yabyaye ariko ndabona ndavuga ngo nta bushobozi ifite bwo kuvuga ngo yoza
ngaha
rero sinzi ngene byagenda ngo ko yoza sinzi ngo amafaranga natanga ngo yangana gute ibyo nibyo nazi mu buzima bwanjye ariko nk'umuntu ambwiye ngo tanga amafaranga angana ukuyoza ariko jewe si ndabifitiye uruhushya
yego birumvikana ariko se mwiteguye kuba mwamusuhuza mukaganira kamenya amakuru yanyu hagati aho mbere y'uko n'ibindi bitungana
ya izo nibyo byiza nibyo byiza pe
noneho ndaza ku arampamagaye reka mubahe mu musuhuze uwo niwe waruhamagaye reka muhamagare hanyuma mubahe mu musuhuze ibindi bizakurikiraho reka ndebe ko yitaba ndimo ndamuhamagara nawe ampamagara wi alo wi Jafari amakuru yawe Jafari nari mbaza kanya nguhamagaye ndimo ngushaka ugize neza guhita umpamagara
nandi nari nabonye apere yanyu kubera telefone yari iri ku muriro ndahita yibunyene
yego ni byiza ubu tuvugana ndimo ndavugana na mama wawe na papa wawe ari hafi nawe uramusuhuza none ngaho rero reka mbareke rwose umusuhuze reka mpere kuri wowe mubyeyi nibizi Pascasia umwana wawe ari hano umusuhuze
hello
amahoro amahoro cyane mama
amahoro amahoro urakomeye
ndakomeye
wadutoye gute
basha uganda batori nyine basha narabagije ndabagiza bukwe ndabaza makubira wari bampaye inamba zira umuntu arahe yari yarampaye inamba arampereza na adresse y'iwanyu maze kumpereza adresse kugira nzoba baze kubera ama bica biranka ukuntu no babona uwo muntu yampaye address yarambariye cyahantu muherere yamaze kumpa address n'icyo gutuma kubera naho urankunda kumviriza radio nkumviriza ibiganiro bintu bya TV ya Amerika niho naca mba telefona bambere wone telefone ya chamherzi namba z'uwo muntu nyene uwo ohama maze kuzima cyangwa mu telefona ndamubwira ukuntu ikibazo fise cy'ukuntu kimeze rambara yuko yobandondera kandi aramikizere yuko azobabona kubera adresse nina imuhaye
sawa ugize neza kuturondera cyane nanjye ariko nari nakumvishije ahantu wari ahantu uri ariko uwo muntu ntabwo yavuze ahantu muba muhereye
agasaro kaburaga
saro habari
maro ni sawa
kweli nyasa nawe
turakomeye
twasha twisohora kweli
sawa nanjye narakuzi bunda n'ibure n'abantu babiri
imana ishimwe kabisa
imana ishimwe kweli
wadutoye nte
twatora nyine ashaye mama wewe nako bwiye bashukuru ukuruna gizwe jiji Amerika jiji Amerika ndo nijo libifashije mwo kutoka n'ukuntu
sawa kabisa
rezo ya chamba chamba lirati ndasigeje yuko abazi ba uzobabona
sawa kabisa yakoze pe jiji Amerika yakoze
uko niko byagenze bujyanye n'ubundi nari ntegereje nyine kizumva mu rugo nanjye ndashimye gusa
ndashimye agasaro kawe yani kushikiriza icyiyumviro cy'umwana wanjye yari yarazimiye ndashimye n'ijwi rya Amerika basha n'imana ndayishyize imbere kandi imana ibampera imigisha
urakoze cyane rwose nawe imana igukomeze ndizera nkomeje yuko uyu mwana wanyu nk'uko mubyifuza bizashoboka kugira ngo abasange kugira ngo mwongere muhure kugira ngo mwongere mwishime nk'ababyeyi n'umwana ngaho rero namwe mukomeze mugire imigisha y'imana
urakoze cyane
nabibabwiraga mu ntangiriro z'iki kiganiro umwana w'umuhungu yavuye muri Congo mu mwaka 2009 atahana na nyina yasigaye muri Congo aramushaka amusaba gutaha mu Rwanda unamenye Jean Claude atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Juru akagari ka Juru umudugudu wa Rugarama
nk'uko bisanzwe nakunze kubumva kuri radio y'u Amerika ndakubumvaho murangishiriza babuze ababo nanjye rero twageze mu Rwanda tuvuye muri Congo ariko nyuma tukamukina umuryango wacu nkurikiranye ijwi rya Amerika numva ariho ikiganiro kirangisha ababuze ababo niko gukora kuntu ubwabaga ku nanjye nabona uko nahora nari ku murongo w'ijwi rya Amerika mukamfasha gushaka umuryango wanjye ariwo ndirane Bonifasi akaba ari papa wanjye uri muri Congo.
Iyo uvuga ko ari muri Congo uzi neza aho aherereye?
Ndahazi.
Aherereye he?
Aherereye ahitwa Mangeri muri Mufuro munga ahitwa muri Nganda akaba ari muri Kibua Gatonga aho aherereye.
Hashize igihe kingana iki muvuganye?
Ntabwo twavuganye, twavuye muri Congo 2009 tuza mu Rwanda naze mfite imyaka 9 ubwo uko twaje mu Rwanda mama twaramuganije kenshi aza kutubwira imvano ya data yahaturuka tuza gushaka umuryango tuza no kuwubona nawubonye muri uku kwezi kwa 12 gushize nibwo nabonye umuryango wa papa nyirizina mu myaka tuba tumaze mu Rwanda yose byankumbuje kumva ko ngomba no gushakisha adresi ya papa yaba ariho nkamushishikariza gutaha ko twageze mu Rwanda ko turi amahoro na bene se na basaba ko bariho na bashikiwe kwa mutashe cyane ko by'umwihariko nishimiye mushishikariza gutaha ko agomba gutaha bidukundiye akagira mu Rwanda nabo byaba byiza cyane.
none se muri 2009 mwebwe mutaha mugaruka mu Rwanda yasigaye inyuma ku bushake yarababwiye ati mwebwe ni mugende nzabasanga i Rwanda byagenze gute nsobanurira aho ngaho mpunze neza
murakoze cyane tukimara kumva ko tugomba gutaha twebwe ubwacu cyangwa by'umwari kumwingabo za MONUSCO kuntu zagaga kuducyura papa garaciye mu gitondo turahantu muri mbeshi mu misozi yaho bukiye mu gitondo hacaye igikundi cy'abasirikare ingabo za MONUSCO ziciyeho zirahita hakurikiraho abandi basirikare namenya ko bavuga ikinyarwanda baravuga ati mutahe bavuze nshirazigihe mutahe inshuro ya gatatu papa aravuga ati simadafata abana utahe afata abana nk'uko yabafashije abana bane turataha tugeze mbeshi twaraye ngaho mu iyo santere yo muri mbeshi bwaraciye mu gitondo mu museso mama ajya kureba papa aramubwira ngo natahe papa yanze gutaha niko mama yagarutse turakomereza ikibuwa tugize ikibuwa twamaze ibyumweru bibiri nabwo tukimutegereje ko wenda yanahagera ariko nabwo harimo gahunda ya MONUSCO n'ubundi bari barateguye hari twamaze ibyumweru bibiri tuza indege batuzana i Goma niho kuradukomeza twaje aho mama avuka nyirizina ubungubu tuvugana niho twakuriye naho turi maze kumenya ubwenge maze kumusore nibwo nazunguje umutwe mbona ko mbwiriye kumenya ko papa ko afite umuryango ubwo mama yapfurikiye mbese ziza nk'uko yarazize mu mutwe aradushushanyiriza uko hahoze yitwa nuko maze nanjye mfata iya mbere ndahaguruka ndagenda mu gihe cy'icyumweru ishakisha narageze aho mfatisha umuryango nyirizina babwira amazina y'imva n'imvano n'abo bari baturanye barambwira ngo turi iwacu ariko banshishikariza ko njya kuzana papa ntawamuzanira akaba aribwo bakunda bakanyemera nk'umuryango nyirizina
none Jean Claude uwo namenye uwo muryango wawe uri mu Rwanda wawusanze mu wuhe murenge mu kahe kagari ko mu Rwanda
okay uri mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rukomo kagari ka Cyeya umudugudu n'ibirambo aho niho papa akomoka waneho hahoze muri presbyterie ya Byumba
ibyo biramufasha niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya niba kiriho akaba akumva aramenya ko koko umwatandukanye urumvikana ufite imyaka 9 gusa ariko arakuzi nawe kandi azi neza ahakomoka ni mukuru uganira na mama wawe yigeza guhishurira impamvu papa wawe atashatse gutaha uretse gusa kumubwira ngo ufate abantu utahe iwe yigeze yumva impamvu papa wawe yanze gutaha icyo gihe
nyemara gutegura uko nzabonana nawe ngo mfashe nagani nawe ambwira ko papa yari umuresista ni umuyobozi w'ingabo z'abasirikare ubwo nabasobanukije neza barambwira uti ko ubungubu ava ko ubungubu yari umuyobozi w'ingabo za FDLR ariko ubungubu nyirizi namubara mu rwego rw'abasirikare ni umusirikare muri FDLR
none niba ari umusirikare muri FDLR ukawumuhamagarira gutaha mubwire u Rwanda uko rumeze magingwa ya hari programme iriho mu Rwanda yitwa ngungwinu rebe wewe umaragiye muratura murakura urakumaze ku musore urakora kimwe n'umuryango wawe mwese mumeze neza mubwire mu Rwanda hameze hate bwira papa wawe aho ari hose umubwire uko hameze unamuhishurire rwose igituma uyu mwanya uje hano ku ijwi rya Amerika umubwire uti dawe taha mu Rwanda
okay makore cyane mbanje kumusuhuza niba abasha kunyumva mu izina rya bari umuntu abanye na mama nge ntabwo ndi mu rugo ariko mu izina rya bari na mama onamenye Jean Claude na nyirishuti Boniface turamusuhuza tumukomeza tumwizeza ko ibyo mu Rwanda avuga ati ngwino wiriye mu Rwanda ni amahoro
ndashaka ko yaza mu Rwanda akareba barumuza kuri we n'abarumuna be bariho ndetse nkamushikaje no kuza kureba abana biwe ko ari bane bose bariho n'umudamu we nawe ariwe nyange imana genera nawe ya mama twishimiye ko aza mu Rwanda akaza iwabo yavutse akaza akavuga akaza akaza mu bintu by'abana biwe turamushimira cyane kandi twishimiye ko ari kare mu Rwanda kandi nishimiye kuzavugana nawe kuri telefoni mbona nkubone cyane n'amaso ku maso kugira ngo mushikireze gutaka kandi n'ubundi ari mu byacu bikare mu Rwanda yabyishimiye cyane.
Jean Claude, uwo namenye urakoze cyane kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ushakisha papa wawe uvuga yuko ari muri Kongo umushishikariza gutahura, avuga yuko ashobora kuba ari mu bayobozi ba FDL. Niba rero akumva akashaka kugira ngo muzavugane, azanyure hano ku ijwi rya Amerika tubahuze mwivuganire nk'uko bisabye, umushishikarize gutaha, umubwire nuko umuryango we umeze, aho wagiye kusanga ukawumenya mu karere ka Gicumbi. Ngaho rero ukomere wonamenye ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane kandi nk'Imana yabana namwe, tutegereje imuzatubwira.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicikintege shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko muri sanga ku ijwi ry'Amerika. Francine Mukashema atuye muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika, yasize ababyeyi n'abavandimwe be muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahungira mu Rwanda, ubu ari muri Amerika nk'uko nabibabwiraga arabashaka.
Ikiganiro cyanyu naragikurikiye nsanga ni ikiganiro cyiza gifasha abantu. Ubwo nanjye ikibazo cyatumye ngushaka, nabuze narahunze 96 mpunga njyenyine, ababyeyi banjye barasigara.
Uhunguva he?
Mva muri Kongo.
Yego.
Ubwo noneho ngeze mu Rwanda nkajya ntege nkajya mbona abandi baraza, navuga nti n'abandi bazaza, bigeza bigeze none ndababura burundu, nta gakuru ntaki, nkajya nshaka n'uwo nabaza nkamubura. Nyuma mu 2000 nibwo naje kumva amakuru, barambwira ngo barahari, ngo baba ahantu hitwa Kasenyi muri Kongo Ibunya.
Yego.
Nyuma yaho bambwira ngo tena ngo batuye ngo Irumu, n'abantu bahoraga bimuka kubera intambara, bimuka. Noneho amakuru ya nyuma mfite bambwira ko bari ahantu hitwa Mambasa, Mambasa mu karere ka Nyanya, ngo niho baherereye ubu ngubu. Niyo makuru mfite.
Ariko se washoboye kuvugana nabo abaguhaye amakuru? Hari bakubwiye birumvikana aho baherereye, ariko se bigeze bakubwira bati bafite telefoni y'uwabashakira, aha hari umuturanyi wahamagara ukabavugisha, ari ibyo washoboye kubikora?
Nabajije uwo muntu wampaye amakuru ndamubwira se hari telefoni bafite, aravuga ngo ntabyo nzi, ngo nawe ngo ni umuntu wampaye amakuru ngo bya telefoni ntabyo nzi. Ndavuga se uwo muntu wazamusaba amakuru yuzuye akakubwira neza uko bimeze? Aravuga ati kubera intambara abantu bose bagiye batatana, naho waruzo aho umuntu yari atuye ntago ari hagituye. Ubwo aravuga ati uwo muhungu wampaye amakuru ntago nongeye kumubona, twaherukanye ubwo ngubwo nta kundi kubonana, ndetse nanjye amakuru yabo mperuka nayo ngayo.
None dusubire inyuma gatoya, Madame Mukashema, muri 1996 uri kumwe n'ababyeyi bawe muri Zaire, mwari hehe, mwatandukaniye he?
Ngo njyewe nari ntuye Ibunya mu mujyi, njye nari narashatse. Bo batuye Kasenyi, ahantu hitwa Kasenyi Cyombya. Niyo bari batuye. Noneho intambara ibaye, njye ndaza n'umugabo wanjye, bo barasigara.
Ntabwo wabasezeyeho? Ntabwo byabaye ibyo mu ntambara muratandukana?
Nta gusezeranaho kwabaye.
Uwaguhaye amakuru akakubwira aho ababyeyi bawe bashobora kuba bari, n'amagingwa ya muri ako gace harabera, hari imidugararo, ayo makuru yaguhaye ryari kugira ngo turebe ko imidugararo ibera mu burasirazuba bwa Kongo ngo bitabageraho?
Aya makuru nyafite mu kwezi kwa kangahe? Yamaye mu kwezi kwa 7
ku mwaka ushize wa 2022.
Yego.
None se nta muntu wa wundi waba ufite ukomoka muri ako gace waba utuye hafa ukiriho magingwa ya nanyuraho akandangira akazangeza ku babyeyi bawe.
Cheka tushatse nomero y'uwo muhungu waduhaye makuru akaba ariwe dushakisha.
Aho niho nashaka kugera. Uwo muhungu waguhaye makuru nubwo gusa ataguhaye nimero, wafite nimero. Iyo nimero ye nayibona gute kugera ngo munyureho nshobore kugera ku babyeyi bawe?
Ehe, ubwo noneho nanjye nukuyishaka nkayikoherereza.
Yego, uzagumfashije. Noneho kugira ngo abumva agasaro kaburaga muri kano kanya babyumve neza. Francine Mukashema uri umunyekongo kazi uvuga ikinyarwanda 1996 wabaye intambara mu gace mwari mutuyemo uri Bunia, hanyuma urahunga wahungiye mu Rwanda 1996 ababyeyi bawe basiga inyuma na nubu ntabwuzi amakuru yabo kabuze hano uvuga uti ni mumfashe menye ahantu baherereye. None ntabandi bavandimwe bawe uretse ababyeyi bawe, mama wawe na papa wawe, ntabandi bavandimwe bari muri ako gace?
Ntabo.
Wari umwana umwe w'ikinege?
Oya, na abavandimwe abandi ni abana bankurikirana, njye wari imfura.
Wari imfura. Abo bana bagukurikira bari hehe?
Nabo bari kumwe nabo na basigaranye n'ababyeyi.
None kugira ngo binorohe akarere barimo, baratwumva cyane ku ijwi ry'Amerika, kugira ngo byorohe amazina ya barumuna bawe urayibuka wayampa?
Yego ndayibuka yose.
Bitwa bande?
Nkurikira yitwaga Batamuriza Furaha.
Yego.
Ukurikiyeho bamwita Musabende Dada.
Yego.
Mbo hagakurikiraho Nyiramatama Zawadi.
Yego.
Hagakurikiraho mwana w'umuhungu witwa Bahati Amani.
Yego.
Nabo ngabo nzi niba haravutse abandi ntago mbizi.
Hanyuma ongera unatwibutse wibutsa bumva ijwi rya Amerika, benshi bazadufasha kumenya ababyeyi bawe bari, wongere ubibutsa ababyeyi bawe, papa wawe na mama wawe amazina uyivugire kugira ngo babyumve bumve ko ari wowe ubashaka.
Ego, papa wanjye yitwa Emile Ruseka Emile. Mbo mama yitwa Nyiramugisha Maria. Maria ariko bakundaga kumwita Mary. Mbo nanjye akazina bakundaga kunyita papa na mama bakundaga kunyita Mamea, nibyo zina bakoreshaga no n'abaturanyi bose nibyo bari bazi Mamea.
Ah. Nakazina keza. Nange na kuje hari umuntu nubaha cyane abantu bitaga Mamea. Ubwo rero nakazina nubaha cyane. Mukashema, niba ababyeyi bawe bakumva bakaba bariho, aho bari hose ababyeyi bawe nibutsa bumva ijwi rya Amerika kwari Emide Ruseka akaba n'umubyeyi wawe, mama wawe Maria Nyirampumugisha, hari n'abarumuna bawe wampaye banibuka neza, bambwiye yuko ufite umuto muri bo yitwa Bahati Amani, hakaba Nyiramatama Zawadi, hakaba Musabende Dada, hakaba na Batamuriza Furaha. Abo bose niba bakumva, nkunda kubikora mu kiganiro agasaro kaburaga ntanga umunota umwe kugira ngo uwo twicaranye mu kiganiro abwire abo abashakisha, ababwire ikimuri ku mutima n'impamvu yamuzanye nyirizina kuza hano kubashakisha, ababwire ijambo ushaka kubabwira ry'urukundo.
Ijambo nshaka kubabwira, niba banyumva aho bari hose ndabakunda cyane, barumuna banjye kandi narabakumbuye urukumbuzi rwinshi. Ubwo nkaba mbabwira nti aho bari hose bahari bazamenyeshe ko bakiriho, kandi nkaba mbakangurira kuzaza nabo bakaba bansanga aho ndi mu Rwanda, niho nahungiye, nabo baza u Rwanda rukabakira bakazabona inzira yo kugera aho nageze nanjye.
Francine Mukashema, urakoze, ndizera yuko iyo mpuruza ababyeyi bawe bayumvise, umuntu wese wa wumva ijwi rya Amerika atuye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari umukongomani uvuga ikinyarwanda, akaba azi abo Francine Mukashema ashakisha ababyeyi be Emile Rusekwa na Nyirankumugisha Maria, kimwe na barumuna be ubu barakuze Batamuriza Furaha, Musabe Ndedada, Nyiramatama Zawadi na Bahati Amani, abo bose Francine Mukashema arabashaka mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Madam Mukashema, ndagushimiye cyane kuba warategereje, ndahamya ko wagize kwitonda gukomeye n'ukwizera ko nzaguhamagara nabikoze. Ngako rero ndagushimiye, ugira amahoro y'Imana.
Na urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Muri kano kanya ndakira umugabo ushaka umwana yabyaye hashize imyaka 22 n'ibiri batandukanye, umwana yajyanye na nyina muri Tanzania. Uwo nakira ni Jean Sengabo, atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Nzige, akagari ka Murama, umudugudu wa Gasharo.
Kintu kinzanye ku Gasharo Kaburaga, nabyaranye n'umuntu w'ibihumbi bibiri, mbyara n'umudamu bita Nyiraneza, mbyara n'umwana bita Byiringi. Ariko uwo mwana yamujyanye Tanzania afite imyaka, yari afite nk'amezi atatu, umwana yari atarakura. Mujyana bambwira ko bagiye mu nkambi aho bita Irumasa, ariko ntabwo nzi niba uwo mwana akiriho cyangwa se nyina akiriho, kuko narategereje icyo gihe cyose nta muntu nigeze mbona, nta n'amakuru y'uwo mwana nzi, nta n'aya nyina nzi. Numvise Agasaro Kaburaga, numva abantu babuze ababo barababona. Nanjye mutekereza uwo mwana, ndavuga ati nitabaje Agasaro Kaburaga uyu mwana ushobora kumubona, ariko sinzi nimba akiriho cyangwa atakiriho.
None nyina ajya guhunga ava mu Rwanda ajya Irumasi ya Tanzania, hari ryari, hari muhe mwaka?
Hari mu 2002.
Yahunze ava mu yihe ntara?
Mu ntara y'Amajyepfo.
Mwari mutuye he neza neza?
Twari dutuye i Muganza, ku kagari ka Muganza.
I Muganza ndaharuzi. Hanyuma se Nyiraneza mwarabanye, mwari nk'abagabo n'umugore cyangwa se mwari kundaniraga umubyaraho umwana?
Nyiraneza ntabwo twaraganiraga umubyaraho umwana, yari umudamu uri aho ngaho gusa tuganira, nza kumubyaraho umwana.
Ajya kujya Irumasi yagusezeyeho?
Oya, ntabwo yasezeye, kuko yajyanye na mushiki wanjye, n'uwo mushiki wanjye nawe sinzi uburyo sinzi ukuntu yagiye, nawe sinzi amakuru ye, ntabwo ndamenya amakuru yiwe, nimba yaba akiriho nawe, nimba ataba akiriho ntabwo mbizi.
Muri makeya, nubwo bwose ushaka umwana wawe n'uwo mwamubyaranye, ariko hari na mushiki wawe utazi aho aherereye?
Hari mushiki wanjye ntazahereye, hari na mukuru wanjye ntazahereye, mbese nyine nzi ko uwo mwana nabashije kuvugana n'abana Agasaro Kaburaga nikamvugisha, kuzasaba ko na mukuru wanjye namurangisha, na mushiki wanjye namurangisha. Agasaro Kaburaga ntabwo kajya kaza, kumva ntabwo abantu batabaho, niyo mpamvu mbitabaje.
Yego, mushiki wawe wajyanye na Nyiraneza yitwa nde?
Bamwita Nyiramajangu w'Imana.
Nawe yavuye mu Rwanda, yaratuye Muganza ahava ajya muri Tanzania?
We yaratuye Muganza, aza ubwo yari aje azanye abana, yari avanye muri Tanzania abasigira papa. Abasigiye papa we igihe cyarageze mu 2002 ahita asubira Tanzania, abana bato mu Rwanda yasize abana batatu.
Naho se mukuru wawe we yitwa nde?
Mukuru wanjye yabaga mu karere ka Gikonko, tuvugana ndetse n'umuryango tuvugana dusurana, ariko nyuma mukuru wanjye kumubura tubwira yuko ngo hari umusirikare wamujyanye ngo muri ko unani Bugande, ariko uwo musirikare kubera ko hari nomero we yaduhamagaraho gahoza ari kuri WhatsApp za nomero, ntabwo twongeye kuzihamagara ngo zikunde.
Yohani Sengabo ndagushimiye cyane ubwo butwari n'ubugabo ku bagabo benshi hari bamwe batinya kwemera abana babyaye bagahora bahunga kandi barabikoze ku bwende bwabo ngaho rero ukomere ugira amahoro y'Imana wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga
n'ukuri namwe Imana
agasaro kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 umwana w'umuhungu Edward Nzabakuriraho yagiye gushaka akazi ku Gisenyi asiga umubyeyi we n'abavandimwe be mu Gisovu nyuma y'imyaka 28 baramushaka turakira nyina Nyirabarube Ezelina tuye mu karere ka Rwamagana akagari ka Runyinya umurenge wa Gahengeri umudugudu wa Kiyove
nari ntekereje ko umutwa mpamagara kuko nari umuntu umpamagarira arambwira ngo yanditse biragenda ariko ntimurahamagara ngo niba mwarabibonye niba mutarabibonye ntabizi
narabibonye rero ndaguhamagaye none mbwira akawe yandirimbo banza umbwira akazina kawe witwa nde wa mubyeyi we
witwa Nyirabarore Ezelina ariko mbere nitwaga Ezeliana ku ikarita hasohoka Ezelina
none rero ibintu bikomeye biratangiye mbwira washatse kuza muri kino kiganiro ni iki kikuzanye muri kino kiganiro agasero kaburaga
nabuze umwana yagiye muri 94 babiringa ubunyuni naramubuze sindamubona
uwo mwana se yagiye ajyahe
uwo mwana jenoside yabaye ari Gisenyi ntabwo yagarutse yarahunze ntabwo yagarutse
yari afite imyaka ingahe
yavutse muri 2001
ubwo nuvuga ko yari afite imyaka 23 muri 94
yashoboka
yakoraga iki muri 94
kuko yari umusore yimeraga Igisenyi
yabaga ku Gisenyi ariko se yahakoraga kahe kazi
ntabwo kazi yagiye ku Gisenyi hageze intambara iritera ntiyagaruka
hari abavandimwe mwari mufite ku Gisenyi hari inshuti mwari mufite ku Gisenyi hari inshuti yari ahafite se yari yagiye agikwashaka akazi nicyo cyari gitumye ajya ku Gisenyi icyo gihe
yagiye yishakira akazi agiye akimireyo
kuva icyo gihe ntabwo yongeye kubahamagara ngo ababwire amakuru mbese intambara yarateye murata muraburana uramubura ntuzi nimba yarambutse ngo ajye muri Zaire ya kera ntabwo uzi niba yaragarutse hino agana Kigali nta makuru uzi
abahungutse bambwiye ko yagiye kumushakira mu nkambi yari Nyamasheke arambutasha ko ari wo mbuka ashaka mu nkambi y'Abanyagisovu uko ari wo twari dutuye ngo arambura nitubambwiye
ni ukuvuga yuko yarahunze agera muri Zaire aza kumanuka hepfo aza kureba abahunze baturuka za Nyamasheke wowe wari urahungiye muri nkambi
yewe nari ngiye mu Gisovu ariko ntabwo nigeze mpunga
ntabwo wahunze wagumye iwanyu
ntabwo nigeze mpunga n'abana banjye bose ntabwo bigeze bahunga uretse ko bambwiye ngo yabanje kuba i Bukavu ngo hafi ya Pange
abo babikubwiye yuko yagushatse yego
ibambe ko yanshaka bakambura undi muntu yarambwiye ngo yamubonye ngo ahantu ntikiwuha ngo mu isoko
uyu muhungu wawe Edward niba akumva muri kano kanya ni iki kindi ushaka kumubwira birumvikana hashize imyaka 20 n'umunani igiye kwa 29 utazi irengero rye uje hano mu kiganiro agasero kaburaga umushakisha niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira mbere yuko turangiza ikiganiro
umwana wanjye ntiyari imfura yanjye naramukundaga cyane
yego
aramutse agihumeye ku mwuka wazima yambwira akanyura ku ijwi rya Amerika akambwira ko agihumeka ariko cyane ndifuza yuko yataha mu Rwanda kuko ari amahoro yagiye dutuye ahandi giko muri Gisovu kuko ahirwa magana nahimutse nahaje we yaragiye ntazi ko mpari ahantu nari ndi ni muri Gisovu hari komine Gisovu ahantu hari hitwa Giko
urakuze cyane Evelina Nyirabarube nizere ko umuhungu wawe Edward nzaba kuriraho akumva akazanyura hano ku ijwi rya Amerika nkuko ubimushishikarize kugira ngo dushobore kubahuza ngushimire cyane kuba waritabaje abagira neza banyuranye ukavuga uti ngomba kugira ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga byambereye ibyishimo bikomeye kukwakira mu byeyi ukomeze urwo rukundo kandi nkwifurije amahoro y'Imana
nange ndabashati gihe kirekire ndahura none Imana irabamaye ibunuma muko Imana ibahimigisha yani gitatukanyije
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 abana babiri w'amahoro Vanessa na Ntakibitimana Jules bakomoka ibyumba bajyanywe muri Canada uwitwa Bazizane Odette arabarangisha na nyina wabo wa Ntakibitimana w'amahoro akaba umwana w'umuturanyi ari mu ntara y'amajyaruguru akarere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondore umudugudu wa Bukamba
Wendi nuwo muturanye duturanye
None se muri mukazi wawe ni wakubwiye ngo uzamurangishirize uwo muturanye yaragutumye kubera iki ari wowe barangisha
Impamvu rero muri mukazi wanjye we amaze kubwiye ngo umwana yitabe Imana
Yego
None impamvu ndangisha nuwo waturanye nuko ababajyanye bohereje ifoto bari wabo bana bombi niyo gihe naboherereje
Ababajyanye ni bande
Ababajyanye bajyanywe na Serge Irene na Serge Colombe n'abakanadiyeni
Abo babikira bagahe babakuye hehe abo bana
Abo babikira rero ubundi babaga ibyumba muri mu ishuri ryari hari ari sosiyali muri groupe scolaire nka Notre Dame de Bon Conseil
Yego
Noneho bakora bari mu nkambi bakoraga mu nkambi rusinde Niho babakuye rero babajyana Kacyiru
Uyu Sero Gislaine na Sero Colombe akazi kabo kari ugushakisha abana kwari ugufasha abana bakoraga iki muri izo nkambi
ubundi nyine bari babigishaga muri sosiyali n'ababikira b'abakanadiyene bo muri sosiyali
yego yego
noneho rero ubwo baje gufasha abo bana gushaka abana bakajya ndetse bapfuye batagira kiburira batagira guta ababyeyi babo basize bakabajyana rero Kacyiru bakabashyirayo bakabafashirizayo intambara rero iteye muri 1994 bahita babahungisha bajyana muri Canada
ninde wakubwiye ko babajyanye muri Canada
wabimbwiye ni wabanaga nabo yitwa Mukandezi Amerika
yego
yashakaga nawe kwiha Imana abana nabo rero noneho abo bana bagezeyo ubunguwo wacu yaramumenye kuko yabonye yirondora
yego
amwitaho rero akajya bamenya ubwo niyo foto niyo wayizanye muri 1997
uyu nguyu Emerita ari arahungaho mu Rwanda
yari mu Rwanda ari Kigali rwose ni nimero ze nazishyize kuri iyo baruwa
hanyuma se uyu mwana wamura mu kazi wawe yitwa nde
uwo mwana wamura mu kazi wanjye rero amazina ye aranyuranye kuko anyuze mu biganza by'abantu benshi yaravutse nyina ikayitaba Imana amaze kumwita izina rimwe ryitwa Birori amusigira murumuna we witwa Mukashirira Angelique murumuna we nawe yamuyihaye mubyara witwa Sofia Nyirantamari Sofia Nyirantamari nawe niwe wamushyikirije abo bazungu bamubajije izina kuko atari arizi amwita Ntakiruta Imana Jire noneho abo bazungu ngo bamwitiye ive ibyo nabibwiwe na Amerika
ariko irya Ntakiruta Imana aracyari ifite
ntabwo mbizije pe
ababikira Gislaine na Colombe ntibakiriho
Gislaine ngo yitabye Imana ariko Seri Colombe ngo barahari
ari muri Canada mu kigo cy'ababikira Ben wabo babaga ibyumba muri 1994 uyu nguyu wundi we w'umuvandimwe w'umuturanyi ushakisha mbwira amakuru ye mbwira nawe yageze ku Kacyiru ati babajyaniye rimwe
uwo rero ngewe na bakiriho nimero za musaza we niwe mushobora kuzabaza ayo makuru azababwira amakuru ye neza nawe nyina yitabye Imana bamujyana ise niwe wamwitangiye
urambwira ko mukuru we n'uyu nguyu Karegeya Tasiyani
yego
muko ise yamwitangiye muhaye ndamuhaye bano babikira
yamuhaye abo babikira
icyo gihe abatanga yari mu nkambi yamutanze kubera ko adashobora kumurera birumvikana ko wawe yagiye kubera ko umuna mukazi wawe yaramaze kwitaba Imana uyu wundi we nawe yagiye kubera ubushobozi buke nta kirera afite
nawe nyina yaramaze kwitaba Imana nawe
konduzi yakuzaniye ifoto ndavuga wambye yuko yitwa Mukandezi Emerita ntabwo yashoboye kugufasha kugira ngo mushobore kubaza ababikira niba haraga kurukabana afite iriya foto yaguhaye yakubye ko ndi wayimuhaye
ndese we yaje avugana na ababikira yajaga avugana nabo bakamwe nabo bamuhaye iyo foto na adresse z'icyo kigo we arazifite neri
bazizane Maria Odeta ndagushimiye cyane kuba wafashe uyu mwanya mbere nitwumvikanaga ariko ubu ngubu rwose bimeze neza aho ngaho ingondore ndumva ibyuma bisakaza amajwi bihagera neza ngaho rero ugira amahoro nkwifurije gutangira umwaka neza uzagire amahoro menshi
namwe rwose murakoze cyane Imana iwe umugisha pepepepe utavangiye
yego urakoze cyane nawe ukugereho
n'ukuri rwose pe
ngaho rero umugoroba mwiza
yee murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Winchi kimwege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe rero uzakabona
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbere yo gusubiza studio ndifuza gufata uyu mwanya ngashimira abantu bose bamaze iminsi bagaragariza ku rubuga rwa Facebook ko bashyigikiye kandi bashima umurimo dukora ndagushimira cyane wowe Clarisse Kayisire mukunde nte umunya Canada ukomoka mu Rwanda wafashe umwanya ugaha umwanya wo kwisonga wa gatanu w'ineza vendredi de gratitude ikiganiro agasaro kaburaga gifasha benshi mu kugarura amahumbezi yo kwizera mu mutima mwabaye benshi mwamutije umurindi muvuga ibigwi ikiganiro mbakorera mpimbawe ijwi ry'Amerika nimwe tubereyeho nimwe dukorera abashima ibyo dukora mu izina ry'abagenzi banjye ndabashimiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 3 6 nongere nyibasubiriremo 001 2 0 2 7 4 3 6 naho ubutaha nyari kumwe na Venuste Nshimiyimana